kuna dani sana. Ipi ya pati kelipona. Feli feli walae miukana. Miukana ana. Oh no no. Ebadi hata dani sana. Ipi ya pati kelipona. Feli feli walae miukana. Miukana ana. Na 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 uo.
Ain't nobody do it like you. Ain't nobody better than you.